Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Alkamisari jeɗɗi lewru mai hitande 2015 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joni jottinonoɗo kabaruji ɗi Oumar Weygalo mo Kouriane Sokora mona miɗen tawa e nder maison de la presse Bamako. Kanko mungi Hamdi o holliti wiide hono kaldale kawral ngal e ngal wawi sinninede ɗum wonon le sappo e joyi lewru mai waroru ndu gueɗe ɗiɗɗe ɗum wonon guɓe tuuji ɗe Bamako ɗe kañe laamu Bamako o. Ɗum wonon ko honjotoɓe kolliti wiide ley hen ko kanko mungi Hamdi o haali wiide joni ko fa jama o heɓa taƴiral tan wiide hono guɓe noddirteɗe azawat ɗe ɗe cinñinta kaldale kawral ngal e sappo e joyi lewru mai waroru ndu. On wakkati fuu hono guɓe e hono guɓal ɗum won noddirtegal cri 2002 ɓe kolliti wiide wakkati joni ɓe gondi e famminde jama o honno kaldale kawral alansiri ngal wori. E kolliti wiide ɗum wonon to Tumbututo neɗɗo goto o gendarme nomo gandi yaade to Gondam to hollitan wiide yimɓele bumɓe sumbu kañi en cuutimo toon wiyama hono on bonanɗo goto do ɗum wonon waɗi to neɗɗo goto mo donno mobile o burdame noon du wiyama yimɓele ɓe tawimo to utti yiite fewtude makko kollita wiide jaɓe ɗe nangui ɗum won hono koyɗe makko fa yettade dow to Busse to wakkati joni on wondi e sawrede to Gondam to sikiraɓe ɗi wonon kabaruji mawɗi ɗimin jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Kanko mungi Hamdi o ɗum wonon hoorejo Nations Unies le leydi meɗen ndi o hollitti wiide kaldale kawral ngal ngal sinninte le sappo e joyi lewru mai waro nduɗo Bamako ɗo ɗum wonon guɓe tuuguiɗe laamu oɗe kañe laamu Bamako tawede wiide fa hande yiite nge ñifay le saaha leydi meɗen ndi Ousmane Dikko.
Mongi Hamdi holliti caggal jiidal heƴaɓe aduna e président Ibrahima Bocar Keita hawrama e dow gotol kawral ngal signinte sappo e joyi lewru mai ndu keƴaɗo Nations Unies ɗo maliɗo andini yo ɗum aadindi kala hawri e dow mum. O holliti du honoɓe ciññinali kawral ngal e wattu muɗum eɓe mbawi jokkitade. Mongi Hamdi wi aduna fuu yo faabade Mali fa hewta deƴere juninde nde kala jaɓani. Keƴaɗo Nations Unies andini sorfere ana woodi so tawi murtuɓe calake signinde ñande sappo e joyi lewru mai ndu. O wi eɓe mbawi warde caggal muɗum ɓe ciññi. Mongi Hamdi andini ana yeli ɓiɓɓe Mali yiɓɓe signinde fuu gara kawra. Sema wi signinta kawral ngal soko woodi hannden ko heɓanaka jogola.
Kanjo guɓe nodditirtoɗe azawat ɗe ɓe kollitiwide ɓe belti kisanne dow ko Mungi Hamdi haali ko ɓe mbidu fa hannde hon so tiiɗalaji gonɗi le saaha leydi ndi dabareji keɓaka ley hen tan kamɓe ɓe gana cinñinoɓe kaldale kawral ngal. Komi noddi yimɓele gaccaɓe kañe laamu Mali o ko wakkati joni wala fuu koɓe kaali dow hen. Ko honjotoɓe woɓɓe kolliti wiide ley hen ko ɗum wonon ko kanko Mungi Hamdi o haali ko wakkati joni o fa jama o taƴara wiide tan ko ɗum wonon guɓe nodditirtoɗe azawat ɗe ɗe gana cinñinoje kaldale kawral ngal e sappo e joyi lewru mai waroru ndu. Kamɓe honjotoɓe fa nde ɓe gaɗi noddago fewde walde adunara Allah ndu ɓe mbi ɓe gatno gatta fuu yalla gueɗe ɗe fa ne cinñina kaldale kawral ngal e sappo e joyi lewru mai waroru ndu ɗo Bamako ɗo. Kanko professeur Mamadou Samako yo janguinowo jande dow dow wurele leydi meɗen ndi keɗe ko Ousmane Dikko faccintini en dow hen.
La médiation
a des deruntinoɓe keeɓi andande guɓe dental azawat ɗe garata signinde kawral ngal ñande sappo e joyi lewru mai ndu yo wadde fa yimɓe jondoro ɗum. Ko nayi e wiide yoga andini caggal mum ɓe keɓalino signinde ɓe ana mbawi wirfanade dow ɗon si ɗum waɗi ni e ɗum moƴƴi ka ko ɓuuri yiɗede yo wadde jungal e daɓɓal fuu fa kala wara hawra e signigol ngol fa deƴere warta. Yo rewrintinoɓe Franci kañi Amérique walloɓe yo ɓen kani tigade sema fa tinno signina ko tonga ko sappo e joyi lewru mai ndu yo ɗum kawral hakkunde Mali e murtuɓeɓe so sema tawaka hen ƴenguingol golle muɗum ana tiiɗi.
Sikiraɓe ɗo mbawi nettirde mijoji moɗo hello amen bemal ande ngal min noddirta phase Facebook ngal. Caggal ko basiji ɗi ganno le saaha leydi meɗen ndi ɗum wonon to Gondam taw fa yettoyo binta gungu diire kañe lere tenengu ɓe kolliti wiide wakkati joni o nokko ɓuuɓi micciteɗen wiide basiji ɗi gaɗino ɗum won hakkunde armé Mali o kañe guɓe murtuɗe gonɗe le saaha leydi meɗen ndi. Ko jama o seedi toon ko holliti wiide wakkati joni o jama o furu wirfitiki e haajeji muɗum ɗi wonduno illa arande ɗi. Kanje ɗum wonon guɓe ɓanɗe kaɓorde fa ɓe ndentiro ko he maɓɓe ɗeɓe noddirta CMFPR 3 hollitan wede beete ɗum wonono kikiɗa koɓe jiide yimɓele jeeɗoɓe kabaruji ɓe fa ɓe birfiti dow he honono basiji gannoɗi le balɗe ƴaɓɓinoɗe le saaha leydi meɗen ndi. Ɓe mbi yimɓele mabɓe jeenoyom cuutama ley hen ka goto ka kañum heeɓi somtiki ley hen fa nde kanje guɓe ɗe ɓe gaɗi noddago fewde gaccaɓe mbi fati ɓe jalta to menaka to fe keddo toon. Ɓe gaɗi noddago fewde ministre maɗu ɓe miccintiɗi ɗum on ko woni nelal muɗuɗo Mali ɗo ɓe kolliti wiide fa ɓe gara hono Mali hentirta ɗum honon dimako muɗum. Kanko Mouhamadou Alassane Maygo yo hoorejo ndeɗo walde keɗe ko Ousmane Dikko faccintini en dow hen.
ila gacha nati menaka yimbe yibbe deejere e ndima ko fu kawri e dow ko gacha golli ko haani ila menaka banta basiji ana punti sahal malifu maybe hewbe ngadi barmbe ngadi dabaji e ngure je fu poyama fay yimbe nangama nabama ko yaata fa e jeegom binta gungu taton tuka bangu ila mabbe got hebi sotade menaka nati e juude emela ila lewru me 2014 fay goto nanali ministre wi emela juwaton emela yo margal nari gacha ne yo fa sotin nari menaka minen kedane gacha e walobe dum fu kedo menaka sabe no latifu yo le mali be ngodi
walde no bonde te cri 2010 de holi tawede wakati jonoobe gondi e famminde jama o hono kaldale kawral alansiri ngal wori kangal sinnede le sappo jeleuru me do bamako do kanko Ablaye Sall o kenyo wonno dum wonono yeso yimbe le jodobe kabaruji be kede ko Ousmane Diko faccentine do hen
ele wallugo leydi an ka ko fa jogal lobbe hebane kaldal awrjengal men dokki jaginali kandi watanede hakilo dime indiri noddango e notango fa warde hedade fa hebe no kaldal gal liwndere yidi jaginali leydi an ka ko sabe men bibbe leydi do mono futteddinta je leydi fa bibbe leydi ndidu fu keba faminede dabare kaldal gal ene ngalla torto di jaginali jinganta fay goto sabe yomen gollirde halanane en wawnde tigade laamu tayti nanali dum tawake majundu
pa
kambe yino wono no gollobe be kabbibe do mere en be holi tawede murter mabbe de be ngadi balde tati be puddinde illa kenyen kanko horeje de do walde holi tiido murter de hono do yimbe mabbe gonli mali fu e mangal mudum be jabi murter de ka do bamako do holi tiido won joppube golle wonbe jaba yoppude golle fa hande kanko do no Saidu Ousmane Diallo holi tiido fa hande so ni kaldale kawral hebaaka kambe be gollanta be tan be jokkitito murter mabbe de kede ko Ousmane Diko faccintinen do hen
région ngaji jetti di fu murti golle do bamako do wattu mo kaldami e modon commune joyobo nayobo dido fa warde feccere mairie mawdo bamako fu murti golle ila kenya ana wonda murtore arandere de yo goo didi yaade tati lewru avril hanno wadde e do sinere ministere lam leedi meden men dadi murtore de nyalaade fa men kalde balde noga men domti ciagal mudum lami be kuncenali dum hore yo dum wadde ni men de murtore golle wonde hande de ili jam fa men keba tajorale yeyenede dabare ju goddi didu keddoto ila jom fa me anda do men deri
do kabaru di puddata do am halni won wiide do wonono zanarma goto holitam wiede o suutama to tumbututo o yuri tumbuto mo gandi gundam holitam wiede o mo wonno le camion kambe yimbe du gonduno le he o suutama do won nokko mo no dirta tam kum wat holitam wiede on do le on do nokko du hono won goddo kasen donno mobile on du yo burdame non holitam wiede hono yimbe le bombe sumbe utti yite fewtude makko wiama jabede de nangi du wonon koyde makko ngabude fa do buseto wakkati jono wiama mo leedi du wonon hopital gundam jagal mudé ngardam fa to kuli korotobe kuli tiwidi ton du hono moddinde dati di dum fuddidi ton illa kenyen be kuli tiwidi dum wonono be luuddal lugge gonde ton de fa hono gudroji di fu neba meji juppete le hen be jama hono gudroji di dum pentirte be bi cercle ngaji nay dum wonon gonde lamu kuli koro ngaran tawelle di do golleji dum wonon kolokani nara joyla kita kany e kuli koro e hore mudo gal musadaji kani watte le hen ko dum bur milliard goto cfa jagal mudé ngardam fa do sigaso do be kuli tiwidi bete handen hono kawtal jago ban jowi gal wiide fa jama o hokke hono kulle ko hani renirde be bi dum fuddi dum wonon to sigaso to be kuliti wi le gal do kawrital du ko ni fa na mabbe tan fa be jewa yalla hono be ngatta fa nyaame fa haara wat dum wonon le sigaso to ko foti yimbel temede jago kan hawrtude le gal do kawtal kan gal wadde to balde tati ngabbe gal dum wonon walde malin kobe humini be hono hokkude yimbe ko kan renirde kanye e walde ne wana jeela mu ne be nedirti SID jagal mudé ngardam fa do segudobe ko liti wiide kenyen dum wonono irtude pompiter dum fuddi ton puddudo don dur dum wonono gouverneur gondo to seguto o be bi ko fottonoji ujnaaji noga e jitten han irte ton li hectare ngaji temed e jeddi jagal mudé ngardam fa do mottidobe ko liti wiide bete hande dum wonono rewbe lebe mudbe worbe mu en donato to mobilaji be hulitan wede bete hande be ngadi ton majere worbe mabban dono mobilaji dum wonono hakkunde motti gawo kany e tumbutu be ko liti wiide wakkati fu nanda jana ngade to fewde e wor mabbe dum wonon fe ko boyano ko an ya handen lewru e feccere ya bonanda je ngadi to fewde e be wobe won sukabe jokolbe dido jaati dum wonon baraabe to be bi wakkati joni ko be dardi lamu o tan hono haybirta dum wonon worbe mabbe sabide ben le e golleji mu e ngondi gendi tagal mudeng garanti miniram faato kayito be kulitiwid dum wonono gendi wondi tondi noddata balu hono yimbel mabbe gombe jolaare be kulitiwid be garan waddi to hopital mangal hopital gal hono balmu sadai ko be kan wotulle heedu yafa e milyoji temder e chapan jetti cefa be bi fuddu dum wonono yimbel mabbe gombe jolaare be kany en garta hokkude dido dedo jawlele be an dum wonono nokku noddata dum moy Mozambique France kany Amerique be kulitiwdo golleji dido ar kan fuddu dum wonono lewru December worodo secret min joti on sane heda studio taman do bawdon tawed le mari fu e mangal mudu jotal dimi kertini kidi don won hono yimbe gombe gogere o wakati le lamu kumayre cercle nyafunke.